kabisa kanichoka. Eti ananga jipya kama waidi velosa. Nampenda ila basi na isinisha mkoto. Alena ya nanote mekapuku kantosa. Natamani ata pesa yani zinge kwa majani. Izichume ni muonge ata akitaka milioni masikini. Kwa ajili yake mina kosa mani. Taswira yake najirudia. Nishatuma mashoga shakesha kwa waganga bado inashindikana. Nishajaribu kutangaza wajue na mpenda binu zote zimegoma. Shafosi rodi kukaba ili apate mchumba wenda ntakuwa wamana. Nishatafuta sana mavumba shakinda nishaponda posti shalala sana. Anayenipaga mawazo eti. Anayenipandishaga bipi. Anayenipaga mawazo eti.
Showcase, yes, me nampenda dish dish, yeah, naipenda kish kish, yes, 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 yeah, yendo chanzo, ndole nipanga mawazo, alesababisha kikwazo, wawe nikaanza mwanzo, seme kitu nilo nanga tu before, sali chukulia poa, savi na nanda nafagili ya show, easy come, easy go, sulisema wanapenda madisho, sulisema sikupati, unitaki umenichoka, kumapata danga jipya, linamiliki verosa, mahaba nitegeteze ni uo fanye kunikosa. Kati nilipanga maji wa pili nijetoa posa. Nimeshukuru kukua kujua fungu la kukosa.